Perez. DJ Perez.
Karibu Kenya. Karibu Kenya. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu tu. Karibu Kenya. Sipata imara.
Ati mande ni kazi. Tuesday ni kati mande. Wednesday si chale.
London. London.
Kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko simi uomekali.
Kula makrisa, asema mi utani freeze. Nina mashada unamariza. Chomangi mimi kati.
DJ Perez in the mix. The international boy, DJ Perez.
Hey, vile na bam bam police wana ubaya. Hey, vile na bam bam police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam police wana ubaya. Koseo nite handsome police wana ubaya. Felicia na Lisa even though police wana acquire. Hey, vile na bam bam police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mini liwa acquire. Check it. Vile na bam bam police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo nite handsome uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, lapo lap nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Pliku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia,
mi upenda vile una love njons.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademo kamba, wanapenda kamekari bam bam, kana kaka mama. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaje kupenda tam tam na jina kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet. Usichomeke you ama studio pata PhD. Tupatana now kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kuthigitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction piercing topic kwa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Mwile ndofu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi. It's true. Muna taka mblande kiasi ndo muni su. Isi ti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR. Washaju wa ndovu ni cool. OG.
Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You. Ndovu ni cool. Aki wala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You.
Okay, baby, ashana mbe napenda form za kunlenga lenga. Ana kam lami but inami ya misoteka. Nimezo ya njerinda luna violeta. Nimezo ya msupa kinroll ya kavela. Atena gorilla world siwezi Kenya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kawezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah yeah. Hey. Okay, I say oh. Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Either nimepagao ni juju.
Cocktail ya Masai na Mkikuyu. Hakuna gapo amenona bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inagalugu. Kiki tiki Kiswahili ni nayo hadi kizungu.
Vila meni bam bam shiro e mabe bogen shumarta e nam the bad man she loves.
Oh, food trap zikwe kakwa mood. Kavile champagne usavwa kwa
DJ Perez in the mix.
Jaka juice, tupiga kataska juice, love uniku.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usikia umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya, ukichoma picha utapewa hashtag hapo Twitter. Uta trend customer Kenya ndusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madem peng peng mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem peng peng mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail uda nilituma kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu bado atabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tunateto umetuweka Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tuna madem peng peng mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem peng peng mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, excuse ya Mkenya akikunyima pesa atadai buda. I wish ungenipigia mapema. Awezi imagine nilikuwa na hiyo pesa nikatumia madha. Sai sai tu ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kiegonyi wa matatu. Kwa nini? Uliza Mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe, tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo, watoto wa Kenya ni mapainting.
DJ Perez.
Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu.
Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday, Wednesday si jale, Thursday nangoja Friday. Friday, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la.
Twende, tuko rido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtaani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kamejaa kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani, satonda kwa na ganje ni nani? Hata taka makali tayari. Buda sai niko maji na imagine. Mandela niko kazi. Many big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi, Tuesday ni katu Monday,
Thursday, si jale. Thursday na ngoja Friday, Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
Oh la la la. Chiyo mio bala. My weekend musere na maarif kada na ma painting magala wana sanif shesha meditating na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Kwendo kwa kosa kwa na jileta leta. Bona funga long show kami kela teta. Kijana kadogo kakwe na disekta. Wita leta.
Juni weekendi leo tunambleki. Hatuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gathea si matembe. Juma ngoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmer's choice na sichagui jembe.
Deceiving usake kumuona kame jam eh dodge 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 sahani dodge hepa dodge vikombe dodge mboch ita masoja painting anataka kuniua aki baby utaniua
sitali
babe supunguze kisirani unachoma picha kwa jirani
I don't care
siski siski siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting amenisiti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic
DJ Perez in the mix. Perez in the mix.
Siski.
Perez.
Siski. Niliambiwa ni muache siski.
Shanadi ya mbunu na sheria. Lazima ufate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali. Kali sa
lazima ufate kodi.
Sa kodi basha tuwezi get cozy. Corona corona tulishikiwa kwa kona. Na mbono unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji munajifanya musa. Na nusa watoi mulio banani ruhusa. Kipusa this time tulipepa jovi. Urindo rende hatuta hata za hovi.
Mima nga napenda life. Napenda dema na jiri. Ati amevai, kama niluku piga white. Nikame die, ako majingri mangwai. Na beer light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si miuo mekalia. Ni shere na itaki ma sheria. Sheria.
Kata maji nasambuka. Nikibleki nazinduka. Mishitani amepanda jini mkata kamba. Serikali napindua. Mindo kiboko yao. Kisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani baby wendu mama yao.
Afane pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kipapi. Ooh, we enjoy the party. tunapiga sherehe, yani mpaka kuchee. Tunapiga sherehe, yani mpaka kuchee.
Ni manga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white, ni kame die. Ako machingri mangwai, na be a light. Kukata maji ni sheria, warukera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si miu omekalia. Ni sherehe na itaki masheria, sheria.
Kukata maji, you can't bogo me. Gidi gidi maji maji can't goro me. Dobo dobo kumguza chobo. Ashaskize utamu adi kwa kisogo. Kata maji ni sheria but mbona so na mix kwa nyagi. Ndani ya changa fadhamo. Unakataje maji na ujadishi. Fisi mimi black idem yako mina dishi. Nakani vegetarian bado atakula njuri. Inkiwa depend, depends, ina depend, depend. Buzz kibao saita bidume ni kunyo. Na kauja tutisi tabidume jichua.
Ni manga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Ni kame die, ako machingri mangwai. Na be a light, kukata maji ni sheria. Kukera ina machuchumia. Hiyo ni mwe kwa zimi uwekalia.
DJ Perez on the ones and twos.
Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kulav, wote popomos. Wote kulav, wote mamonos. Manzi ni manzi bora na homos. Chali ni chali bora majomos. Wote kulav, wote pomonos. Wote kulav, wote popomos.
Loni kuwa kaza kaki funiko ya gas. Alhamdulahi bora akobash. Awe rak fulani bora ana. Ama ni ten fulani amepewa sas. Ha, kila mtu atapata sazi yake. Ha, hope msia kukamna manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Ukinyimwa adi chenye west itabi yake. Rat race ni tembape. Sugua surface adi wake. Wengine patents kamu gabe. Dani na big ends ndo manake.
Nenda kunya, nenda hunya. Juzi mashika. Nkururi. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Soti siku pendi Mariana we. Siku taka mtotongo fanane na we. Na siku taka mbogengu wendane na we. Padake skuzi wa play mascara we. Ni odi wa moranga kichomba ya kiwalae. Sizi ona hani kinyo. Na hizi mabidhaa naona ni kichorea. Takada wakadhana cheki ni za murea. Nataka ni kunywa, nenda home nywe. Juzi mashika. Mkururi. Gari sina jomta.
Form na mashuri. Kama ni weekend ni ujipamba tunambogi. Mindo deresi ufike best na moti. Leo tunapan, tunastang, tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukanyisha kana nzenia septic. Unakubatisha znararuka na kisensi.
Kanipoka iko ready kama power. 24-7 miche za kijack bawa. Nikanyau kalidaya kana power. Mindo grand pabuda mindi yo manyanga. Unakata, panda, balance. Wagethomo ndani ya dunda na shada. Nilithani nika super kumbe filter. Suwezi jaribu kutipitono kona jigas. Party after party later party cup. Mr. Nguri sana zimeenda platinum. Miroga vitamu sana neza nita kandiba. Kani fame sina shame buda sina kaliba. Pedi wa kinyaru julika na juu ya backpack. Kani rada miusafisha kidasta. Panster kwenye mix mimi ndiyo master. Panster kwenye mix. Kani form niko form na mashuri. Kama ni weekend ni ujipamba tunambogi. Mindo deresi ufike best na moti. Leo tunaban, tunastang, tukisensi.
Sifon kamili bila trio na mapenting. Wawili wawili kichinjio nfanye testing. Mukaisha kana kazini ya septic. Unakubatisha znararuka na kisensi. Andale, andale, mami, ia, ia. Rada ni waga ni swami na pandisia. Skia ni naki cannabis, chomtu na kaskizia. Ia maji ni catalyst, konki kuna mabia, bia. Keep it low, motin on the minimal. Uneza ropoko, mahidi zikuje physical. Ficha wet kibiki jo, vidole ni sticky jo. Jabdin wanga blanda jotinye kongeza libido. Na tipi toki timida tingisha hizo. Wetete, pitisha kimbicho kwa dirisha kium. Wetete, rada ni mnahizite. Tipa na matemete, kilu nizi.
DJ Perez in the mix.
kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa yani keki ni gari kubwa, kubwa yani kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa. Pasta alisema wezi hubiri sari, erin kai area kuliko chasande, mapepo ma area tutuja na ngwelo, kingwelo kiwaka tukiwa kidale, ngale sare skizia kimale, ka unapate nitate nikate, shereka deli na mande tusiri, na pia wikendi kuchacha na debe. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa, yeni kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa yeni keki ni gari kubwa, kubwa yeni kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa. Atiye mtaro alivulala ndani, na kijenga chuki chekia pake rangi, kijoche mpuzi bebo kama mbuzi, bei ya pizza itadabole ya simiti, kana chapanisho kana enda kakimbunya, geuza kuchazwa mdomo odekia, chimu kitambi jumimba ni ya muda, chimu kitambi jumimba ni ya muda. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa yeni kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa yeni keki ni gari kubwa, kubwa yeni kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa. Kikata mapale utashinda kinyo, tuma na kutoa, cheza na mpepe, kiroma kilandi na jua ni odede, vako za kipenje, uweka walenje, ni vako za wamadhe, si vako za mafadhe. Kifika wikendi, takata videli, tangu zile enzi, sijai futafigi, gari kubwa, stare, za maguda. Yeni keki ni gari kubwa, kubwa, yeni kwela ni gari kubwa, kubwa, ni manyanga ni gari kubwa, kubwa, ni yawanga ni gari kubwa, kubwa, yeni keki ni gari kubwa, kubwa, yeni kwela ni gari kubwa, kubwa ni manyanga ni gari kubwa, kubwa ni yawanga ni gari kubwa, kubwa.
Call me DJ Perez.
Chezo Rambo, ile takuonesha mambo. Changanya karafu, ilo nakata kiuno. Nipe kwa deni, talipa corona ikisha. Oh yeah, yeah.
Fire, fire, fire.
Kata taka na kata
wire, wire, wire. Fire, fire, fire.
Kata taka na kata
wire, wire, wire.
Oh, basi kujam, 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 kujam.
Toto vile una digiri, beautiful nita kukula kama bigiji. Maji kwenye flow tatani Mississippi, oh, utatani Mississippi.
Oh my god, fire shiapan, swing that body, shaky shaky girl. Take it down low, tip on your toe, with a little baby me can't let go.
Fire, fire, fire.
Kata taka na kata
wire, wire, wire. Fire, fire, fire.
Kata taka na kata
wire, wire, wire.
Oh, basi kijam, 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 kijam. Everybody kijam, 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 kijam.
International boy, DJ Perez.
Say, think we that big. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Pwani. Girl, them toka vitongoji ni chatuana. Usiongo, be, 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 yeah. Usiongo, be, 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 yeah. Wanasemaga haya, we haya, we huwa. Mimi na boki tumetua. Leta vinywaji vya kishua, brandi zetu wanajua. Leo kuna fam kuna hera, huko kume chrome kama jela. Piga kss, zungusha vera.
tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Mwani, yale ntuka vitongojini chantuana. Usiogope be, 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 yeah. Usiogope be, 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 yeah. Nataka kaa ila tutawapa joto, switch your cameras on, kuja tupige photo. Tumejiada sawa sawa tupo fiti, ita weita lukutiki, we do it biki. Wacha tupewe pewe, tunajipa sherehe, shida zote tupa kule, wacha drinks imwagike. Leo kuna fun kuna hera, huko kume chrome kama jela. Biga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka Mwani, yale ntuka vitongojini chantuwana. Usiogope be, 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 yeah. Usiogope be, 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 yeah. Usiogope
on the ones and two.
Pita, pita, pita. The Same.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Say my name, baby.
DJ Perez.
Nekamna niye nekuja paka na bia. Suku kiniringia chali yako na kuibia. Kwake nitaingia, jumbo mekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyaga gia. Mini kosha ila kwa konja piga show. Kwa unapenda michezo, minapenda bricky show. Castingo za putani, minta kupadi kwa chuma. Minta kupadi kwa chuma, kinyunga pa kwa ko. Hey. Minta kutista kumwagia makis. Kana ngori tazi fix, tunapendo kiwa na peace. Hey. Mtaka unihis, kwa na mimi uko na kiss. Una nona mini cheese, wakingora nta wa dis. Hey. Hapo unakwama kwaza ntashika kadumba. Pole pole ndivyo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa kuri na uvumba. Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Ninapiga shona ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Ninapiga shona ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Udoko hapa na demi yako ameliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Hako na kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Yeah, yeah kuchocha. Hati ya kito kanga renda mboka. Hako na kabuda kamenona. Wako beza na fewa bia na choma. Najui ya utaka kuenda coast. Utampele kaje buda na unadu. Shuku sana kikusho na lala omu. Wewa mini buda kendo mpe malone. Azi mbona unachochwa ni kamse aje soma. Najui unampenda mba lakini wesifala. Ye ni mteja lisema nanga chaja. Nikoshua kwa jama kwa kitana. Ndoko hapa na demi yako ameliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Hakona kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa.
Yeah, che, si hapa na ejo kuna maneno. Ama buda sijini mapepo. Zina price tagadi majengo. Bagain bagain alafu wache dipo. Iki tulenze time ya colonization. Adisa hii time ya colonization. Ni so sad njeri alitekwa na pension. Na akafinyo na kakagu bila tension. Zama ni zama za kirandi. Hey, kira zama ni zama kiwandipi.
Udoko hapa na demi yako ameliwa. Kama yuko kwako anakulamiwa. Jama juali zama, zamani zama, zamani zama. Deka mwagiwa. Usishike moto wa unamaziwa. Ako na kasponyo ujambiwa. Sponyo juali zama, zamani zama.
DJ Perez on the ones and two.
Leo na kutuku ai, kula makris. Ase mami utani freeze. Nina mashada unamariz. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze niko aichu, aichu. Acho, acho, acho. Bili niko wada hiyo laini. Acho, 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 acho. Bili nimenyana akiwa laini. Acho, 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 acho. Lawa mina sneeze niko. Acho, 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 acho.
Usi try kutu freeze tuko mbachu. Na tujego pakuris tuko roju. Ukundani skume freeze tuko mahachu. Oma oma tunazichoma gana boza.
Perez in the mix.
Na tuko na wa she and they wanna be with me. Na mazawa agaji yeah. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusulita ya sprite tobo wana ibambe. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusulita ya sprite tobo wana ibambe.
Bas mingi shinda Nairobi West combined pipe. Kwangu wao kuja kusoma define laibu. Ma fine poo wako yosu kamu pae bru. Rap tycoon waki cash na cash times two.
Leo na kuchipo ai, ula makris. Ase mami utani freeze. Nina mashada unamariz. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze niko aicho, aicho. Acho, acho, acho. Bili niko wada hiyo laini. Aicho, 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 aicho. Bili nimenyana akiwa laini. Aicho, aicho. I jump. Let me not sneeze, nigga. I jump.
kuacha.
Ile fight unapiga leo taichi madhali kuhoni una mwenye atakuhati. No hakuna patu atitadeza fu. Love you, no, I like you. Na kuchipos, taki ata tomato. Komeni kukusmas, ey, potato. Taisikia kusini gal, ukoso weto na ata tuja talk. Hapada tukorotate. Zimetoshia jemanze kwa yodinari. Boy wako aje kubief kwa upari. Misi futingale, hasi nishikinari. Si umpe kina, umpe maka Ferrari.
Leo na kuchipo ai, ula makris. Asema mi, utani freeze. Nina mashada, una mariz. Chomangi mimi kasi matri.
Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fo fo fo. Weka leka drinks, tunakunya kumaliza. Usone hivi hivi, tumekuja na pesa.
Leo minasmith niko acho, acho. Acho, acho, acho. Bile niko wada hiyo laini, acho. Acho, acho, acho.
Leo nko na mbogi ya tari. Tena tari nko hadi na gari. Kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amebeba, tipping. Is it me or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Leo nilewe mpaka nibebwe.
Lazima nipatikane,
okay.
Na kataska ama kane,
Pewa
chupo si lambe lambe, wakichese kopande kane, ngango, whisky, hanjam hanjam mingi, minataka joni teke toto, na msupa tulewe hadi kesho, shots, kamino, boti, bodo, chapa, toto, ukimaliza, KO.
Leo niko out.
Leta
kwenye meza za usu listen gapi gapi wejazaza peja yule dem sura amewezaza na yule mwenye amejazaza tukani kupati si upati na mayeng kulewa si ulewa na mayeng tuwizi raha mi upeleka na rieng na kaweni arif bas kuja na kayeng sinile mbogi uchafua bila huruma tukiaribu pesa usituone huruma
DJ Paris
Lamba chupa huku hakuna kulamba chupa Lamba chupa huku hakuna kulamba chupa
pewa kwa bili yangu pesa iko kunywa kwa bili yangu pesa iko lewa kwa bili yangu Pesa iko, iko nini? Pesa iko, si, tunalewa lewa Leo ni weekendi, niko lewa lewa Monday to Monday, tunalewa lewa Ay, si, tunalewa lewa
Basi njoo tutukate, butoka uyo dante mizinga Zinadunda party after party, makali, mawhiskey, matekila, piga shot Bash, tunaperesi, unajua, niku hot, niku jachilia Waitisha bia, mintagara mia, siku lamba bia Woki nitadia, unapewa pia, nite mweshimiwa na sija chaguliwa Huku tarajia, basi pewa pia Sako kwa bako, katama kamsako, nivuva na obako Ni masana, tuko macho na beat, ni ya mavosi ukil, toka bafo
Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa
Pewa kwa bili yangu, pesa iko Unyo kwa bili yangu, pesa iko
Lewa
kwa
bili
yangu, pesa iko
Sinazula
Pesa iko, si, tunalewa lewa Leo ni weekend, niku lewa lewa Mande tumande, tunalewa lewa Ay,
sinazula
Tunalewa lewa
Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Mapromota wabejaa na sababu Mziki Kenya inalipa na sababu Airplane ni kibao na sababu Ngoma tamu hainanga katabu Alila lila alila one ten Ewa basai wanaruka kule Wakale wetu wanatoka teke Wasapere mnataka ni wataje Waluya wetu bora kasembe Wajaka wetu anywaro matich Costa Rica twakuja madafu Wakamba wateso turkano waya Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Dunda basi Kenya tudunde Siku moja manzi moja aliniita Alidai atininulie shisha Twende after nikanunue pizza Na mido kwa mfuko imeisha Sponyo moja alipita kwa dirisha Supa ikabidi amejipa Lakini juu napenda kudunda Nika move nikaelekea kwa bucha Dunda kama anti-corruption Dunda kama Kenyans on Twitter Follow me, follow you Like pics, post maps Wakenya wote wanapenda kudunda Wanapenda kudunda Pesa zote zinaisha kwa dunda Zinaisha kwa dunda Dunda basi Kenya tudunda Dunda basi Kenya tudunda Dunda basi Kenya tudunda Dunda basi Kenya tudunda
The International Boy DJ Perez DJ Perez in the mix.
It's just on the beat. Sexy mama sitai, kukapio ganji shilina pitai. Senorita si umeni itai, pepeta majigi chumalina pitai. Inua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Kisima, kisima. Misitaki kisima Alima, alima Leo nina njembe na lima Katotu kameiva embe dodo Yani katamu chapo dondo Natamani ni mpige hata mboko Hila napenda kushika hiki mboko Katotu kuna kona Kona Kuna kona Kona
Kwenye kona
baby fanye kama vita. Wale unanimaliza nyuki nita mamasita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Mekupa kitiketi mekukaribisha, hata kitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza. Unararua tu wakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yo ni papens paka nimefura bicho. Sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Mina lishwa, mina vishwa, na kisi mama kutembea mina pishwa. Dani ya mapens mina bembea na wika. Mina kumisi baby gona gona
gona gona gona gona.
Yani kama una tafta madini
Chima. Kongo kongo felipupa
Chima. Uko juu mina izami ya kwa chini
Chima. Haya chimba ye
Chima. Yani kama una tafta madini
Chima. Kongo kongo felipupa
Chima. Uko juu mina izami ya kwa chini
Gona, 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 gona.
Mi hapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli ai ndo sha kwa ma unachotaka sikatai yani najua bado amini haya yamekuwa acha siamini si hakuna pingamizi kwetu hakuna madrama huku kwetu hatuna maneno huku kwetu tunapendana kivyetu
akata moyo kangu nijipe
na na na
nijipe ukinipenda sana nijipe nijipe akata moyo kangu nijipe nijipe ukinipenda sana nijipe Shida ura hata ponda na we Nataka kapicha na we Kumbusho pale tumetoka na we Semini leo ni mimi na we
Oh mama
Ni mimi na wewe Hizi pesa mtafute na we
Oh mama
Nitafute na wewe Let me call you my India This love is real not ibandia If I love you utakimbia Cause my love is real not ibandia Hakuna pingamizi kwetu Hakuna marama uku kwetu Hatuna maneno uku kwetu Tunapendana kikwetu Akata moyo kangu nijipe
Akata moyo kangu mie
Nijipe
Nijipe
Nijipe Nijipe
Hani njipantie ma
Nijipe Akata moyo kangu nijipe
Akata moyo kangu mie
Nijipe
Acha mapenzi rani dunia Nilikuono kanivutia Baby You're everything that I need baby You better know Wengine wapulize gunia You're my beautiful peacock Takutunza kamtoto Ototo sitoto We mtoto kiboko If you don't mind let's take a photo Kisha chora namba kwenye telephone yeah, yeah. Yeah, telephone Oh baby let's take a photo baby yeah, photo Kisha chora namba kwenye telephone yeah, telephone Leo tujuani yeah, yeah. Mi can get enough for girl yeah, 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 yeah. Ever since I met you yeah, yeah, yeah. My baby Sikasa
hao tunturudunko
Ever since I met you
yeah, yeah, yeah.
Mi can get enough for girl
yeah,
Yeah. Oh baby you fire Fire In your eyes I see fire 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 You're so magnetic Kama ni pete hapa automatic yeah. You're so magnetic yeah. Kama ni ball nitagusa neti Oh baby let's take a photo baby
yeah, photo
Kisha chora namba kwenye telephone yeah, yeah.
Yeah, telephone
Baby, let's take a photo, baby,
photo
Kisha chora namba kwenye telephone
telephone,
leo tujuani
yeah,
Me can get enough for girl, ever since I met you My baby,
how don't you do don't
Ever since I met you, me can get enough for girl
Unge jua
ndipo pale nimekuweka mami, yeah.
Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako. Baba yako.
Nikiwa mdogo liko na ningoja ba
pale kwa pasto.
Miaka ikasonga na saa umejenga kaba
kabangali nako.
Harusi, kanisa, alafu reception ni ba
badaya hapo.
Ambia baba honeymoon tunaenda ba
bang 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 bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah.
Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako.
Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ashuga mami. Keja liomba mwaniki. Lukwa liomba chirani. Na kwa best villain na jidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu, bazu, wautu. IG, chocha maisha ya juu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku jotwa, jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Na unakata na tipi umeokoka unendanga chachi. Unadai unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru ha. Na usemo ni shiru ha. Na unapatika na daily stage ya lu ha. Ay 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 ay. Mbona ulichochana umebindai. Bado kona deni adia mayai. Mbona mbaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambia chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambia chakata. Hama joni jaba zimeru ha. Na usemo ni shiru ha. Na unapatika na daily stage ya lu ha. Ay, 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 ay. Atiwe ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
The International Boy J. Perez. DJ Perez in the mix.
It's Madman Killer.
Vicky Bande.
Mzuri jini. Ama nalewa. Wakunywa nini. Itisha pewa. Hivi uko mwenyewe. Ama unabebwa. Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanichu na Shakira. Salio sijabagiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanichu na Shakira. Salio sijabagiza, na baki ninafuliza.
I know she kill for the guap. She go sip on Renette for the guap. I know she kill for the guap. I know she lie for the guap. She go sip on Renette for the guap. She gon' kill for the guap. Steal for the guap. Go down low. Girl, make I see you go down low. Go down low. Let me see that yes, you go down low. Yeah. Mama we yeah. Utadhani kashuka toka Marekani yeah. Amebeba yeah. Zigo utadhani na njodhani
Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu Kanichuna ela fine s finance 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 Shakira Shakira Kanichuna Shakira Salio siya bakiza
pesa benki kamaliza
Shakira Shakira Kanichuna Shakira
Salio siya bakiza
na bakiri na fuliza I know she came for the guap. She go sip on Renette for the guap. I know she care for the guap. I know she lie for the guap. She go sip on Renette for the guap. She gon' key for the guap. Steal for the guap. Go down low. Girl, make I see you go down low. Go down low. Let me see that yes, you go down low.
DJ Perez in the mix.
Follow at DJ PEREZ 254.